Whakamau te titiro
ki ka whia moana, ki ka whia koi, ki ka whia tangata te urunga tapu o tainu. Whakawhiti atura te aroaro, kahuki areke hānara, te hauna kaha o matitaira. E huri toka noi te tehi o kake puku ki te tai whakarunga ko manya poto. Ka tikara tōna kōrero tamaki ki raro, mokau ki runga. Mā ngā toa toa ki wāinga nui, titiro ta whitira ko mai ngā tautari. Te oko horoi i ke mure tie. Whakaheke atura ki te rua wai, kato ki ngā rua wai. Hui atūranga wai wai, mō te ao katoa. Whakatau atura te maunga taupiri, ko te ua ko iwi e. Hoki ko muri mai ki te haua, uru ko whai ngā roa. E ki anei tōna kōrero tai nui āwhiro, ngunguru te ao. Ngunguru te pō, au, au, au eha, kōkiri.
Tūturo whiti whakamaua kia tīna.
Tīna!
Huie!
Tai ki e!